radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Mu Rwanda kubera amahano yahabaye aturutse ku ntambara yatangiye mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi 1990 haracyari abanyarwanda bariho bazi ko basigaye bonyine batazi ko hari undi muvandimwe ukibaho. Urugero ni Musabyimana Julienne waje mu kiganiro agasaro kabura gashaka kumenya niba umwana w'umuhungu abereye nyina wabo akiriho amuheruka mu mwaka w'igihumbi 1980 n'umunani. Uwo mwana twaramubonye ubu n'umugabo w'imyaka 35 wubatse. Dusubize amaso inyuma twumve uko Musabyimana Julienne yamuvugaga. Atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Rugira umudugudu w'Ihuriro.
Yamujyanye kera ari umwana ufite amezi akambakamba. Nyina w'uwo mwana yahise nyine yitaba Imana njye nsigara ndi nyina wawo. Rero cyo kugira ngo uwo mwana mushake najyaga numva murumuna wanjye ambwira ko se w'uwo mwana ari umunyegisenyi yitwa Ngarambe Dengire afite na se wabo ngo wari uvuye kwiga i Buraya witwaga Murenzi wakoraga muri Sheyashika wakuraga amenyo. Mu gihe cyo kugira ngo ndetse dushakishe umwana ukuntu uwo mugabo aho yamujyanye murumuna wanjye ahita yitaba Imana. Igihe nanjye nongeye gusa nk'ubishakisha intambara ibirateye ubwo umwana tuburanye gutyo ni ubwo rero umuntu yaje kundangira ni nasanze mfite agahinda k'uwo mwana arambwira ati hari ahantu twanyura bakaba bagushakira uwo mwana akaba yaboneka niko kubanyuraho.
Murumuna wawe yitwaga nde nyakugendera murumuna wawe?
Yitwaga Nyiratabaru Felicita.
Hanyuma se uwo mwana uravuga ko bamujyanye akambakamba yari afite amazina? Hari amazina mwari mwaramuhaye?
Izina ise yari yaramwise yamwitaga Nzaramba ariko akabyinyiriro ke akiri umwana yitwaga Ruduri bamwitaga Ruduri.
None ise n'uyu nguyu Ngarambe Desire?
Ise ni Ngarambe Desire.
Wakomokaga ku Gisenyi?
Wakomokaga ku Gisenyi akaba yari afite na mukuru we witwaga Murenzi yakuraga amenyo ngo yaravuye kwiga hanze.
Uwo Murenzi, uwo Dr. Murenzi wakuraga amenyo hari ndahakeka nkeka yuko ari mu Bubiligi, ari mu gihugu cy'Ububiligi niho akora agomba kuba gikura n'amenyo. Wigeze ugerageza kumushaka kugira ngo umubaze niba hari icyo azi kuri uwo mwana?
Ntabwo namushatse kuko ntabwo twari tuziranye.
Kubera iki bamujyanye bakamuvana iwanyu? Murumuna wawe yari amaze kwitaba Imana baje gushaka umwana wabo bati nimuduhe umwana wacu tumujyane. Baramujyana?
Oya, bamujyanye nyina ataritaba Imana ahubwo nyina w'icyo gihe yararenze ameze nabi aravuga ati rero sinarembana n'umwana amuhashe.
None se niba umwana ari kumwe na se wowe ukaba uri nyina wabo ikibazo ufite ni ikihe?
Ikibazo mfite njyewe ni ukugira ngo umenye yuko umwana ariho mba nakomunikana nawe kubera ndi famiye yo kwa nyina.
Yego. Icyo gihe bamutwara hano mu buhe mwaka?
Yewe, bamutwaye mbere y'intambara ntabwo nibuka umwaka. Agombe kuba hari nko muri 88 gutyo no kugereranya ariko sindibuka neza.
Uyu Ngarambe Desire uretse kuba yari umunyagisenyi yakoraga ikiwe?
Ngarambe Desire imirimo yakoraga ibyo ari byo byose yakoraga muri za leta ntabwo nzi akazi yakoraga.
Iyo yazaga kureba murumuna wawe yazaga mu modoka, yazaga ku ipikipiki, yazaga ku igare, yazaga ate?
Namubonaga n'amaguru.
None se wa mubyeyi we uyu mwana ushaka wambwiye ko yitwa Nzaramba hashize imyaka nawe utibuka neza ariko irenga 30 utamubona kuva murumuna wawe yitabye Imana uramushaka uti agaruke menye yuko ari abantu b'umuryango bamwifuza? Hari abandi bantu b'umuryango wanyu bahari banyina wabo bahari ahungaho mu Rwanda hari base wabo se bandi bahari mubwira abantu bamwe na bamwe mu muryango kugira ngo niba umve ikiganiro azamenye ko afite umuryango umwifuza mugari
mbese aba nya abo barashize hafi ya bose mu nambara barabishe ni njyewe wasigaye ni njyewe wasigaye
so komera komera birumvikana agahinda ufite ikifuzo cyawe ni ukwanga gukomeza kuba wenyine kandi hari umwana wa murumuna wawe utekereza ko akiriho tuzagufasha kumushaka tuzifashisha uyu Dr. Murenzi ndahamya yuko arimo yumva ikiganiro agasero kaburaga muri kano kanya arazwi cyane n'umuntu umuganga uzwi cyane mu Bubiligi hanyuma mubaze amakuru yuyu umwana ubereye nyina wabo azadufasha kumenya amakuru ye nzayakugezaho bidatinze hanyuma tugufashe nitugira imana tugasanga ariho nawe ubwo rero bizaba ari by'imana tubahuze niba ndimo kumva muri kano kanya nzaramba kabakumva mubwire ya magambo y'urukundo mwandika mu ibaruwa ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga muri wa munota mbagenera mubwire icyo ushaka kumubwira
amagambo y'urukundo nababwira nuko mbakunda cyane kandi mbakumbuye kuko mbabonye nakwishima cyane kuko nabamenye amakuru yawe kandi ndabakunda cyane kandi namwe muzamfasha naba mbashimiye cyane ku Mana Imana ibahe umugisha kandi Imana ibongerere kugira urukundo nk'uru mufite nta kindi kindi no gushimira Imana
urakoze cyane musabye Imana mubyeyi kudusabira ni byiza ndagusabira nawe kugira ngo iyi gahunda watangiye gushaka uyu mugabo unzaramba amaze kuba umugabo n'umwana wawe Imana izamuguhe vuba tuzaguhamagara tukubwira amakuru ye ngaho rero ndagushimiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga
murakoze
agasaro kaburaga kabonetse
nkuko twari twabisezeranije Julienne Musabyimana duhereye ku makuru yari yaduhaye akatubwira ko se wabo wa Joseph Ngarambe ari umuganga wakoreraga muri CHK witwa Desire Murenzi twaramubonye aradufasha aduhuza na Joseph Nzaramba atuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Kavumu akagari ka Tetero umudugudu wa Gatsibo ari mu kiganiro agasaro kaburaga Joseph Nzaramba ngo haye ikaze
murakoze cyane Venuste Shimimana nange ndahari
urakoze cyane kuba uje mu kiganiro wumvise kuwanyu Julienne Musabyimana ugushakisha muri kino kiganiro agasaro kaburaga twamubwiye yuko tuzagushaka tukakubona ndetse navuganye na sowanyu Dr. Murenzi none ndakwiboneye uje mu kiganiro umaze kumva kuwanyu umubyeyi ugushaka avuga ati umwana ndamushaka yari afite n'agahinda kenshi ikiganiro wowe wacyakiriye ute
mbere na mbere yuko ngira icyo mvuga nabanza ngashimira cyane ijwi rya Amerika ryashyizeho uyu mwanya wo gushyiraho kino kiganiro mu by'ukuri abana benshi ndetse n'imiryango myinshi bagiye batanatana ku buryo kubashakisha bakongera bagahura ni umusanzu muremure mwatanze ndabashimiye cyane mbere y'igihe
urakoze
uwo mubyeyi urimo uranshakisha ndiri yavuze imyirondo yanjye yose usanga ariyo kuko ari ayo mazina ya Nzaramba bakundaga guhimba ruduri nisanze njyewe mu muryango naje kubamo nisanze bambamagara ruduri sogokuru niwe wakundaga kumpamagara Rwaramba abandi bakampamagara Nzaramba
yego
ntangira kumenya ubwenge bwa mbere nibonye ndi kumwe na muka data kwabaga ahantu bita ku kabari icyo gihe papa yakoraga yaravuye gukora yaratagikora mwinoza muri presidence nguye ya Repubulika ahubwo arimo arakorana n'abashinwa ku kabaya mu bijyanye n'imihanda nibwo naje kuza kuva ku kabaya nzanwa na papa nzana kwa sogokuru hano mu karere ka Ngororero mu murenge wa Ngororero mu kagari ka Rususa umudugudu wa Gasarara
yego
niho nabaye nkigira primeri ariko mbere y'uko ntangira ishuri icyo gihe niga mu wa mbere nitangira mu wa mbere nari maze kugira imyaka ijya gukandagira muri ine muri itanu nibwo nagiye kubona mbona banzaniye papa nawe yapfuye ubwo nabuze uwo nabaza ngo nari kumubaza ati se ngewe wenda navukaga hehe abana bari bahari bari abo ngabo ba mukadata babiri babiri aribo abakobwa babiri mukadata yari yarabyaye nabwo naje gushyingura papa batanahari bo baza kuza nyuma hashize nk'ibyumweru bibiri ubwo ndacyakubwira inzira y'ubuzima nabayemo
yego
muri icyo gihe nibwo nzibuka neza hashize iminsi jenoside yakorewe abatutsi itangira nibwo twahunze tujyana na nyogokuru muri Congo twavuye muri Congo turongera tugaruka aho ngaho niho nakomereje kwiga amashuri abanza ndayarangiza nza kwiga secondaire ndayirangiza ariko by'imiryango pe njyewe buriya mu bintu nabayeho mfite agahinda kari gakomeye cyane kuko na n'ubu nubwo mfite imyaka 35 iki cyambaye igikomere cyane kimbere gikomere mu mutwe kuko indwara nkunda kurwara cyane ni yuko iyo ntekereje iki kintu ngira ntuza tension ndende nkikubita hasi no mu minsi yashize nicyari cyatumye nikubita hasi ni uko namye ntegereje ko umukecuru ntazamuhata benda ngo ambwire ngo mama yavukaga ahangaha cyangwa se mama benda yitwaga runaka izina Nyiratabaro ryo rirazwi ko ni naryo nandika ku byangombwa Ngarambe Desire niwe nandika ku byangombwa birazwi ko ariwe papa nagumije gutegereza ngumya kubimubwira mukecuru wazambwiye mukecuru ati wapi ngo ibyo mvuzemo kosi nyinshi zagiye zicamo ntabwo nzivuze n'ibiki byose
yego
nibwo ubwo nari ntegereje ku bantu byibuze bo mu muryango nabagamo yuko bazambwira mama wawe yavukaga ahangaha yasaga gutya cyangwa se wenda yari afite n'abarumuna be ibyo ni ku muryango wangiraga niho nari ntegereje icyo kintu noneho ikindi kintu nari ngitegereje kuri muka data nanone mu minsi yashize nibwo naje kugira ikibazo muka data nawe ngiye kumva numva nawe arampamagaye nawe tuba tumaze iminsi tutabona narampamagara ati mwana wanjye ngeje mu marembera uzaze kundeba ingibi iteganya ngo ndajya kumureba benda mu nko nk'ejo bundi numva barampamagaye ngo arangije gupfa
ngiye
kumushyingura hariya I Nyanza uwa mbere wari kumbwira ibyo bintu nahise mubura mu minsi yashize umukecuru nawe nibwo nari mutegerejeho yuko azambwira byibuze ubwo yari ageze mu zabukuru nibwo yaje gufata urugendo ajya mu Bubiligi ageze mu Bubiligi arwara arongera agaruka mu Rwanda agarutse mu Rwanda turagenda tumurwariza aho ngaho ariko umwaka umukecuru wambwiye wambwiye okay nagiye ku kazi ngarutse nsanga nawe yapfuye nsigara aho hagati ndavuga nti umuryango ndawubuze abangaba twabanaga nyine bo kwa papa nabo abaza n'utundi tuntu utabona ukuntu tuba tumeze ubwo kwa mama ngiye ubwo numvaga ko ndi umuntu utarabyawe numvaga ndi yuko ndi n'umuntu utaravutse numva mbese kwiyakira byasaga nk'aho binanirana bwo mu minsi yashize rero nibwo nagiye kumwumva murenzi yaranyandikiye kuri inuza kuri WhatsApp
yego
amaze kunyandikira ndamubwira ni icyo kiganiro binashoboka uwo muntu umuhe nimero yanjye byihuse ati n'ubundi nagusaba guhenga ndavuga ngo ntange nimero zawe n'ubundi ni njye wari ukumwicira kuri pesi ese kuki utari ukumiza nimero ngo umuhe ukuntu ibi bintu byaba byaragenze se byibuze nanumve ko hari n'umuntu n'umwe waba warasigaye ni ikintu buri muntu wese akicyumva iyo yarakuze nkanjye kukuchakira biragora no kuba izerano y'Imana iba yaratanze wagira ngo Imana kuko nibizu by'urugendo rwa ruzagenda muri kuri ndwangiye rwose guhura n'uwo mubyeyi nkamubona urumva ko nawe aravuga ati abandi barabishe nasigaye njyenyine nanjye ndaho no kumwumvira nabaye umugabo ubungubu ndi umugabo ndubatse mfite abana babiri b'abahungu mu buzima busanzwe ndi mwarimu
yego
rwose tukabonana nanjye rena nkagira umuryango wo kwa mama nkagira umuntu mbona nta kibazo nakumva nishimye
nzaramba ibyo byishimo byawe nibyo uteganyirijwe niyo masezerano y'Imana igihe kirageze kugira ngo akugahinda wakuranye umubabaro wakuranye ibyo bigeragezo bishire ushobore guhura na nyoko wanyu Yuliana musabye Imana nakubwiraga yuko atiye ku Kicukiro nagerageje kumuhamagara kugira ngo mbahuze hano mu kiganiro nk'uko nkunda kubikora ariko telefone ntiyanyuzemo namuhamagaye inshuro nyinshi telefone ntiyacagamo ndamutabaje ndamusabye musabye Imana Julienne urumva ikiganiro agasaro ukaburaga umuhamagare vuba kugira ngo nguhuze n'umwana wawe Nzaramba Yosefu turi kumwe hano mu kiganiro Nzaramba watangiye kubivuga ugira uti hari abandi bana benshi bakuba nkanjye badafite imiryango kuba nyuma y'iyi myaka yose nibyo bigeragezo wanyuzemo kuba utabizi ko ufite umuryango n'abo ufite bakagenda bagucika none Imana ikabikoze icyo wishe amasezerano yayo ubu tuvugana muri kano kanya icyo ushaka kugira Imana n'abantu niki
reka mbanze mbwira abantu abantu icyo nabagwaga cyo ni uko twakongera gusenga Imana irahari kandi Imana igutekerezaho Imana ni umubyeyi koko igufitiye umugambi muremure kuko Nzaramba w'imyaka 30 ntabwo yarazi 35 ntabwo yarazi neza yuko yazongera kugira yazabona n'umuntu n'umwe wo mu muryango we waba warasigaye byibuze agasigara avuga ati hari umwana witwaga Nzaramba icyo nashimiye Imana buri munsi ntabwo nabona icyo nishimiye kuko Imana Imana ibona benda ngo nayiterure ariko Imana irakoze kandi ndabyishimiye cyane Imana yadushyiriyeho ijwi ya mbere ku ngubu ikaba yaratangije ikiganiro agasaba mwakoze
ukomeze uyirebere n'u Rwanda kandi ikiganiro agasaro kaburaga ntikizongere kugucika nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane venutashimiye Imana
agasaro kaburaga kabonetse
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu cyumweru gishize naranguruye ijwi nshaka umuryango w'umwana w'umukobwa wari mu kigo cy'impfubyi kimasaka yitwa Biho Yiki Nyirazuba yahavuye mu mwaka w'1993 amakuru nari mfite nuko Nyirazuba afite abavandimwe aribo Emmanuel Ngerageze Yohani Mpozembizi Ntategeka Imana bari batuye mu ntara y'Iburasirazuba karere ka Nyagatare umurenge wa Gatunda akagari ka Nyagaha ni muri paruwasi ya Nyarurema nabasabye mwese abumva ijwi ry'Amerika kumfasha hakiza Yezu protage yahise aduhamagara aduhuza n'umwe mu bavandimwe banyirazuba
numvise cya kiganiro ndangije ndahamagara hari muri Gatunda kubera ko mpazi ihanga makuru baramushakira
yego
ubwo uyu munsi nibwo namuhamagaye kugira ngo numve koko nimba ari we arambwira ngo umwana uriya mukobwa
yego
ababyeyi be bapfuye atitimye hagati y'umwaka umwe n'igice n'ibiri noneho bahita bamujyana
imasaka
noneho
muri 1993 bashaka kugira ngo inoza abana bamuriraga baraza barambwira ngo abashaka abana babo ni babasubirane cyangwa se batabashaka ngo bareke babajyane mu Bufaransa
buri
yangerageze rero kubera ko wari mukuru ariwo wariraga abo bana izo barumuna bihamwe n'uwo mushuti we wagowe mushuti we ngo ndiho iki niwe noza niwo bucura
iwabo yego
ubwo rero ngahita sinyira abangu ntibamujyane kuko yabonaga ko atabona ubushobozi bwo kuba yamurera niyo makuru ya mpaye arambwira ngo guhera icyo gihe ntabwo bongeye kubona ndangije nabo kereka nohereze nomero zawe noneho uzabona baguhamagaye kugira ngo baguhurize nawe mubashe kuba mwakominikana
wakoze cyane rwose ubwo nawe ubaye umwe mu bambasaderi b'ijwi rya Amerika rero ni ugukomeza ukajya ufasha agasaro ka Buraga
ndabizirikana cyane buri munsi mba ndiho ndimo gukurikirana amakuru
ndagushimiye rwose mu izina ry'ijwi rya Amerika n'ikiganiro agasaro ka Buraga mpagarariye ndagushimiye wowe n'abandi benshi badufasha kurangiza aka kazi duhuza ababuranye n'ababo
oya ni ukuri nawe ugikora umurimo ukomeye cyane imana izajya ikongerera imbaraga rwose
agasaro ka Buraga
twahamagaye Emmanuel Ngerageze atuye mu karere ka Nyagatare umurenge wa Gatunda akagari ka Nyagaha tubwira ukuntu mushiki yajyanywe i Burayi
warahunze nyine hanyuma baza kudusanga ahantu mu nkambi aratubwira ngo abana bacu batwaye i Kigali muri Masaka noneho bageze i Masaka intambara irakomeza imaze gukomeza baragaruka baratubwira bati abana banyu twatwaye turabona intambara ikomeje icyo twabakorera abashaka murabatwara abatabashaka tubakomezanye tubajyane tubahunze hanyuma intambara nirangira abana banyu tuzabagarura ubwo twirukana icyo gihe bagenda ntabwo twongeye kongera kugira ngo tubonane nabo
icyo gihe ninde wababwiye ko abana banyu bagiye koherezwa i Burayi ninde wari waje kubafata mu nkambi
bose ni kuruwaruje abantu baje ni imodoka kuruwaruje ariko nyine buryo igendamo n'abazungu basubira ko babajyanye aho ngaho nabona ibintu by'intambara batuwe ko bakwiye i Kigali muri Masaka babajyanye hanze mu bindi bihugu ubwo rero tukigenda n'ubungubu ntabwo twakongera kubabona
baza kubashaka mu nkambi baje mu ihe nkambi
aho bita bitutu muri Murambi
muri Murambi mwari muhari mwaraturutse mu yahe makomine mwebwe wanyu mwakomokaga he
yewe ni ukuvuga ba njyewe komine yari Mufundi icyo gihe niko yitwaga murenge wari Gatunda akagari Nyangara komine yari Muvumba
none se mugera mududu muve Muvumba ababyeyi bawe mwari kumwe
ababyeyi banjye bari barapfuye icyo gihe tuva muri Muvumba tujya nyine tujya Murambi ababyeyi banjye bari barapfuye urumva bari twasigaye turi impfubyi abana batanu ubwo ni ukuvuga nk'uko ari wari muto cyane hanyuma niyo mpamvu bana mujyanye bitewe ko wabonaga ari mutoya cyane muri twebwe
ni ukuvuga ko ari wowe wari wasigaye uri mukuru ari wowe urera barumuna bawe
ninjye wari mukuru ninjye wari imfura ya papa na mama abandi bana bose bari batoya ubwo ni ukuvuga uwo nguwo niwe wari uwa nyuma mu bana papa yari yabyaye na mama
icyo gihe wari ufite imyaka ingahe muri 93
nari mfite imyaka 18
wari umusore
nari ndi umusore
ni ukuvuga ko ari wowe wafashe icyemezo cyo gutanga mushiki wawe
ninjye wafashe icyemezo yuko ninjye wari umwakuriye ninjyewe n'ibyo kurya bafataga ninjye ubandikagaho nk'umuntu mukuru uhagarariye umuryango w'abo bana
bamujyana i Burayi barakubajije niba bamujyana urabyemera
baraje rwose barambaza ndabyemera ndanabisinyira yuko bagomba kumujyana
nyuma amaze kugenda nta yandi makuru ye wamenye nta wundi wongeye kukubwira ko ariho kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta makuru yabihoye iki wamenye
amakuru narayamenye uburyo nayamenyemo ari umupadiri uturuka hano Nyarurema nyine muri Gatunda yagiye aho ngaho i Burayi
yego
hanyuma ngiye kubona anzanira amzanira impapuro zinshakisha abiranga mu kiliziya abaza ati umuntu witwa Ngerageze Emmanuel atuye hehe mu kandi gace hanyuma baza kuma makuru ndagenda ndamushaka ngezeyo arazimizo makuru ndazisoma ndazibona ndaje kuzisoma ndazibona naje umwana nza kumwandikira mwandikira kuri internet ndaje kumwandikira kuri internet na waransubiza ambwira yuko ati narizi ko na muryango ufite ati none umuryango wanje murya urahari ubwo nyuma y'icyo gihe ni numero yari yamaye ya telefoni telefoni yanjye nza kuyijugunya isa nk'ibura nangira bundi bushasha nibwo duherukana.
Narabahuje baraganira babwirana makuru nyirazuba umaze imyaka 30 avuye mu Rwanda ubu witwa Sixtine Dirbarne aba mu Bufaransa yashatse ko nasangiza bumva ijwi rya Amerika ibyishimo bye.
Iyo nakora birasangaje ibisanzwe nari naravayeho amazi hari hashize imyaka myinshi mwongeye kumpa kwizera kubaho kandi biramfasha kuko ndimo ndanyura mu bigeragezo bikomeye by'ubuzima ibi bimpaye imbaraga ndabashimiye inshuro ibihumbi.
Merci beaucoup énormément mille merci.
Shaka gasaro kawe muzakabona
rero
shaka gasaro kawe muzakabona
winchi kimege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane umwana w'umuhungu Donat Ntezi yaremye wari ufite imyaka 9 yahungiye muri Tanzania yagarutse mu Rwanda mushikiwe Uwimana Catherine aramushaka tuye mu karere ka Kayonza umurenge wa Mukarange akagari ka Bweza umudugudu wa Kinyemera.
Ikinzanye mu kiganiro musaza wanjye naramubuze twaratandukanye mu ntambara ya jenoside dutandukana tutari umwe yari yaragiye gusura se wo mu batisimu aza rero mu rugo tutari kumwe twebwe bamaze kudusenyera twanagiye ahageze asanga ntabwo nta babyeyi bagihari ubwo rero bituma agenda yihisha abantu babyeyi bamufata bamujyana Tanzania bamugejeje Tanzania twebwe ntitwongeye kubonana abavuyeyo nibo bazahaye amakuru ko yari ari Tanzania yagezeyo bamutwaye ararwara ajya mu bitaro nyine by'inkambi mu Nzinzi hanyuma muri ibyo bitaro kubera yuko n'ubundi mu Rwanda yihisha kandi yari yarahunganye n'abanyarwanda bagace bagereza ahura n'agace kabo n'ubundi yahungaga abari bamuhishe n'ubundi bo ntibongera kumwakira ahubwo avuga yuko nta muryango afite ngo baramutwara kuva icyo gihe rero ntabwo twongeye kubonana icyo cyatumye nanjye nifashishijwe irya Amerika kuko numvishe mushakira abantu ababuranye nabo mukababona icyo cyatumye nanjye rero ntekereza ngo mbifashishije wenda natwe twazamubona.
Umusaza wawe umbwiye ko yahunganye n'abahungiye muri Tanzania akajya muri imwe mu nkambi zaraho muri Tanzania abahungutse bakakubwira amakuru ye baba barakubwira inkambi yari arimo.
Inkambi ntabwo nyibuka.
Reka ngerageze kukwibutsa hari inkambi nini yitwa Benako. Iryo jambo Benako hari ubwo bigeze uryumva?
Benako twarazumvaga ariko bambwiraga ko ngo Kigarama yabaga muri Musuzuru.
Kandi rero abari bamujyanye mu nkambi ya Musuhura nukuvuga rero ko bari kumwe aho ngaho
bari kumwe aho Musuhura bagezeyo arwara indwara iriya ndwara bitaga kurera bamujyana kwa muganga ageze kwa muganga kuko n'ubundi abanyarwanda bari bahuye bari batangiye kumumenya kandi n'ubundi yaracitse urupfu bashaka kumwica yagaruka mu nkambi ahubwo abazungu ngo bahita bamufatira aho ngaho kwa muganga bamujyana ahandi hantu hatari Tanzania ikindi gihugu gusa ntibambwiye icyo ari cyo nuko bambiye ngo bo baramujyanye nk'umuntu udafite ababyeyi udafite abo abantu bakuru bandi bari kumwegene wabo.
Icyo gihe Donate yari afite imyaka ingahe? Muri 1994 yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 9 kuko yigaga mu bukazi yarasiye.
None gerageza kumuvuga musaza wawe yasagate yarateye ate, gerageza kumuvuga kugira ngo nuzamugura bukwa azamumenye kandi azamubwira ati ni wowe numvise bavuga ku ijwi rya Amerika.
Musaza wanjye yariravugaga yariravugaga kandi yari umuntu ugira amahane. Niwe twakurikiranaga twakundaga kurwana cyane ariko by'ubwana.
Yego.
Nuko musaza wanjye rero yariraburaga akagira amahane akakunda gutera amabuye cyane gusa akunzwe mu rugo kuko yari umuhungu umwe mu rugo. Mama yari adufite turi abana batanu. Yari uwe wa gatatu jyendu uwa kabiri hari uwambanzirizaga yitwaga Mukantwaza yankurikiraho ndi Uwimana Catherine we akurikira yitwa Mabwanteze yarenye Donati. Mbese mama yaramukundaga cyane. Yakurikirwaga n'uwo bita Kayitesi Vestine. N'ubu ariho. Kayitesi Vestine akurikirwa n'undi mutoya w'uruhinja wapfanye na mama. Twabaga mu rugo rero rwo kwa nyogokuru ubyara mama. Ni gasetse.
None se uretse Kayitesi nawe abandi bana basigaye iwanyu ni bande?
Usigaye ni uwitwa Musabye Maria Fatina uwo kwa mama wacu uvuka kuri mama wacu. Nitwe twenyine duhari ariko na mama wacu arahari ari Bugande. Twaramubonye we yaraje 2019 ari Bugande ubyara uwo nguwo Fatina.
Yego.
Bamwita Mukagatete
Serine. Twongeye dusubire gato imusuhura. Ayo makuru y'imusuhura bakubwiye yuko musaza wawe ashobora kuba yaragiye mu gihugu cyo hanze. Abo bazungu bamujyanye bakubwiye niba ari Abafaransa, niba ari Abongereza, niba ari Abasuwediwa, niba ari Abanyakanada, bigeze bakubwira abari bo?
Ntabwo bambwiye abari bo, gusa barambwiye ngo bajyanywe n'abazungu. Ngo abana bo batwaraga ngo barababazaga mbese ngo murashaka ko tubasubiza mu Rwanda ngo umwana wemeye ko asubira mu Rwanda akasubirayo bakamujyana mu Rwanda ngo utabyemeye ngo bagahita bamwitwarira.
Abumva ijwi rya Amerika bari mu nkambi ya Benako bari mu gihe mu nk'icya Donati bafashijwe bakasubizwa mu Rwanda, waba yararabutswe uwo mwana azanyura hano ku ijwi rya Amerika ampamagare azahita yibuka yuko icyo gihe nkizi azambwire niba uwo mwana amuzi niba yaramubonye? Jyewe ntabwo mwibuka ariko uwaba yaramubonye mubagarutse mu Rwanda bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nyaboneka nimutanga amakuru mutubwire niba uwo mwana Donati Ntezi yaremye ubu numu ugabo Catherine Uwimana. Niba musaza wawe akumva muri kano kanya, uyu ni wa munota ntanga kugira ngo mwandike yabaruwa y'urukundo mubwire icyo umushakira umaze imyaka 29 wifuza kumubwira uramutse umubonye.
Ni musaza wanjye nkurikira amubonye byanshimisha kandi nta muryango dufite, ni umuryango wawe wiyongereye kuko dukeneye abantu kuruta uko dukeneye ibintu. Aramutse abonetse rwose nifuza ko namwumva tukagirirwa ubuntu bwo kongera umuryango. Kandi rwose ndamwibutsa ko mama we yitwaga Muteteri yaragiye bamwishe muri Jenoside na nyogokuru baramwishe na Mukantwaza baramwica ariwe mushiki we w'imfura. Rero aramutse abonetse byadushimisha kuko twaba twiyongereye umubare w'abantu, byaba ari byiza tubonye umubare utubutse w'abantu mu Rwanda natwe tukagira. Na musaza wacu yari umwe mu rugo, twari tumukunze na mama yaramukundaga twakongera tukamukunda nkuko ari twe twasigaye.
Ndakumva kandi wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Urukundo mukunda ijwi ry'Amerika nirwo rutuma tugira imbaraga zo gukomeza kubakorera. Ngaho rero ndagushimye cyane kandi nkifurije amahoro y'Imana.
Agasaro Kaburaga.
Undi dutumikira ni yamuragiye Esperance, atuye mu murenge wa Kaniga, akagari ka Rukurura, umudugudu wa Nyagatare. Arashakisha umwana we Nyiramajyambere, ashobora kuba ari mu Bubiligi, aho yageze avuye mu kigo cyitwa Les Eritrines, cyari gifite icyicaro ikibungo muri commune Sake, kiyoborwa n'umubiligi Georges Selis utakiriho. Uwo mwana yavuye ate ibugarura, yahavanywe nande, agiye he Ndakira yamuragiye Esperance?
Ndi wo mwana yagiye ari umuzungu umutwaye ngo bajya kwigira ikibungo muri Sake.
Yamutwaye amuvanye he?
Mu nkambi ya Bugarura, Muhura.
Ni wowe wamumuhaye ngo amujyane?
Yaje amusaba ko agiye kwigisha abana mu nkambi yo muri Kibungo ngo hari muri Sake. Do Kibungo.
Amujyanye mu nkambi?
Ya Muhura Bugarura.
Uwo muzungu yitwa nde?
Yitwaga ngo Jorije wo muri Belgique.
Amujyana ahitwa Isake.
Isake do Kibungo.
Yakubwiraga ko mujyanye mu kigo azamureremo, yakubwira ko mujyanye mu nkambi, yakubwiye neza ko mujyanye he?
Yambwiye ko agiye kwiga.
Ariko nsobanurira neza, kugira ngo umwana bamuvane Bugarura bajye kumwigishiriza Isake muri Kibungo, bari bagiye kumwigisha iki? Hari masomo adasanzwe umwana wawe yari akeneye?
Yari umwana mutoya babajyana muri icyo kigo nyine cyo kujya kwigiramo.
Icyo kigo izina ryacyo urarizi?
Yatubwiye ko ari muri Sake do Kibungo.
Ndabyumva uko ubivuga, niko yakubwiye ati muri Sake do Kibungo, abivugaga mu Gifaransa. Yari umubiligi, ni umuzungu, ndabyumva. Ariko se ni wowe nyine umubyara, uwo mwana mujyana waramuherekeje cyangwa waramumuhaye aramujyana?
Uwo mwana mujyanye yamukuye mu nkambi aramutwara.
Yaje wenyine, nta munyarwanda cyangwa munyarwandakazi bari kumwe?
Ntawe urasi ko umuzungu yari afite umugore witwaga niwe namuha Mediatrice.
Niwe na Muhammad Yatrice.
Umugore w'uwo muzungu.
Yari umugore w'uwo muzungu? Ninde wakubwiye ko ari umugore we?
Umugore we twarabonanye nyine. Ambwira ko iwabo naho hari aho ngaho muri za Kibungo, aho ngaho uwo muzungu yari yamurungu, yari umunyakibungo. Noneho bamujyana bajya kumwigisha ngo ajya kwiga nyine nko kujya nk'abana bari mu nkambi.
Uwo mugore ni uwo wagusobanuriraga mu Kinyarwanda, umuzungu we yavugaga Igifaransa ntabwo akivugaga, yagusobanuriraga kubwira aho umwana wawe agiye?
Uwo muzungu nawe yari azi Kinyarwanda, yuko yafasha abana inaha mu Rwanda benshi tukiri n'inaha, hari abana yigeze gukurayo.
Mwari mumumenyereye rero, ntabwo mwatinyaga kumuha abana banyu?
N'inaha yigeze gukura umwana witwaga Kamuntu, amuvanye muri komine Kiyumbi.
Yego.
Tutarahunga umwana Kamuntu yari umwana wo muri Kiyombe nawe.
Yego. Uwo mwana Kamuntu wo muri Kiyombe, ababyeyi be banyuze hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga bamushakisha, ndamushaka, ndamubona, namusanze mu Bufaransa, hanyuma muhuza n'ababyeyi be bo muri Kiyombe. None urumva rero mwari mumenyereye yuko George Stelis niryo zina rye ryuzuye atwara abantu?
Yabajyanaga avuga ko agiye kubigisha nyine.
Akabigishiriza mu Rwanda cyangwa se akabajyana i Burayi?
Yabigishirizaga mu Rwanda ngaho muri Sake do Kibungo.
Hanyuma se ubungubu mutekereza yuko uyu mwana wanyu Nyiramajyambere yabaherereye?
Nyine natwe niko bituma dushakisha kugira nyine ngo tumenye nimba uwo muzungu yaba hari, ninga se mwamenya aho yazabarizwa, nimba uwo muzungu hari, ninga se uwo mwana wenda nimba azaba hari.
None mubyeyi yamuragiye, iyi myaka ishize ari myinshi ni myaka hafi 30 ishize kuva umwana wawe yagenda yava mu rugo nta bundi bugeze ugerageza kumushakisha ngo umenye makuru ye
yigeze gushakisha ahandi mu bakuru aruje bakaza bafata n'intuza n'amafoto yange bakaba ko giye kumushakisha ahandi muri aho ngaho muri za ntuzi iyo ngiyo mu bubirigi aho ngaho ariko simbone igisubizo
kuki bashakishirizaga mu bubirigi niki cyatumaga mushakishiriza mu bubirigi
nuko byakegwaga n'uwo muzungu nyine wari wamujyanye avuga ko ari umubirigi wo mu bubirigi aho ngaho
aha mwaravuze muti ubwo yajyanywe n'umubirigi buriya nibuza aho ari azatubwira aho yagiye mbese kuki utigeze uvuga uti yari afite umugore w'umunyarwanda kazi ngo ujye aho ngaho ikirungu ujye gushaka uwo munyarwanda kazi niba gihari nimba hafite abavandimwe babaza uti nta rengero ry'umwana wanjye kuki washakiye mu babirigi ntushakire mu banyarwanda
impamvu yuko nyine bagiye vuba yagiye hari ukwezi kwa kabiri noneho baza kugenda mu kwezi kwa kane
ko numva ubizi bimbwire neza uzi neza ko bagiye mu bubirigi no kubikikira nimba ubizi neza bimbwire kubera ko biramfasha biratuma nshobora guhita ngera ku mwana wawe vuba ninde wakubwiye ko bagiye mu bubirigi
twewe impamvu ngewe impamvu mvuga ko bagiye wenda mu bubirigi nuko se twahunze tugaruka inaha mu Rwanda nabo bakavuga ngo bagiye iyo ngiyo bari gusubira iwabo mu bubirigi niko batubwiraga
niba warumvise ko yagiye mu bubirigi birumvikana ko tuzashakira mu bubirigi binatuma dushobora kumugeraho vuba nyiramajyambere umuha uwo mubirigi Georges Sedice ari kumwe n'uwo munyarwanda kazi wita umugore we ntabwo nzi niba ari byo ibyo niwo ubimbwira uvuga ko yitwa Medatrista niwe namuha baje gushaka uwo mwana nyiramajyambere yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 7
noneho mumbwire kugira ngo nina namubona nzamumenye vuba nka nyina umubyara umwana wawe w'umukobwa w'imyaka 7 ushobora kumubwira umuntu ukavuga uti dore uko umwana wanjye yari ateye yararambutse yaramugufi yarafite imisatsi y'amasoso yarafite amenyo y'inyinya mbese gerageza kumbwira umwana wawe nyina majyambere uko yasaga uko yari ameze kugira ngo mbone ishusho ye
uwo mwana yari afite akavuga toye
yego
kandi ari umwana karekare gashingutse gafite n'akazuru karekare kandi ari inzobe
muri iyi myaka yose ishize uko ari 30 nta makuru wigeze umenya nta makuru wigeze ubwirwa y'uwo mudamu Beatrice niwe namuha wazanye na Georges Sedice gushaka umwana wawe mu nkambi ya Bugarura
amakuru uwo mudamu haje umugabo we ariko ambwira ko umudamu yitwa niwe namuha Beatrice ko nawe ari umwirabura ari uwo muri Kibungo aho ngaho noneho nyine ambwira ati bibaye ngombwa umwana akiga wenda wazaza gutumaho ukazaza ugasura umwana aho yarabahereye muri icyo kigo tubamo noneho nyuma kugira ngo nzajyeyo ubwo nyine baza bagiye natwe turi guhinduka turi kugaruka
ikigaragara ni uko amakuru wahawe atari yo kubera ko umugore wa Georges Sedice nubwo bwose akomoka koko muri Sake ntabwo yitwa Medatrisa niwe namuha afite irindi zina ntagomba kuguha hano kuri radio Beatrisa niwe namuha akaba ari umudamu ufite umugabo we ntabwo rero yari yarashakanye na Georges Sedice nabyo byumvikane niba byarabaye ko Georges Sedice akubwira ko niwe namuha ari umugore we aho ngaho yaba yarakubeshye atari byo
niwe wambwiye uwo muzungu
wabihagararaho niwe wabikwibwiriye
umuzungu ni wanyibwire ko umudamu we nwese ubwo nabyirwa n'iki kugira ngo bige izo kigozi na byo umudamu yambye ko umudamu we ari mu sacerdoti bungo yitwa niwe nama mediatrice
birumvikana rero yuko tuzagufasha umwana wawe nyirabajyambe tuzamushakira mu bubirigi duhereye mu kigo yajyanywemo ngiye abumva ijwi rya Amerika nawe nkubwire mu byo yuko ikigo cyari saki kiyoborwa na George Seris mu bubirigi kitwaga Les Eritrines kikaba ari nacyo uwo mediatrice niyo namuha uvuga yari ahagarariye ariwe ugihagarariye mu mategeko mu Rwanda ubwo rero nawe azadufasha kugira ngo tumenye aho nyiramajyambere aherereye tuzifashisha n'abandi bana benshi bavuye muri icyo kigo Les Eritrines bari mu Bubiligi mubyeyi niba nyiramajyambere akumva muhe ubutumwa umubwire icyo ushaka kumubwira kikuri ku mutima muri imyaka 30 yose umaze ubaho utazi aho umwana wawe aherereye mwandikiye baruwa y'urukundo mu mutume sanswe mpa abantu baje mu kiganiro agasero kaburaga mubwire
noneho rwose nyiramajyambere musabone simuka n'umusuhuriza kandi ho kandi nyina ngahaje ise niwe wapfuye ariko yasize yapfuye ariko namusaza hariho n'abasaza be babiri na mukuru w'umukobwa umwe maze nimba yaba hari nabamwifurije kugira ngo azabeho neza kandi namwe nkaba mbasaba kuzamushakisha kugira ngo muzabone uwo mwana azatahuke amahoro
ngaho tukwifurije amahoro y'Imana
nanjye mbifurije amahoro y'Imana n'akazi keza murakoze
Kakagasaro kawe muzakabona Kakagasaro kawe muzakabona Kakagasaro kawe muzakabona
Mu kiganiro agasaro kaburaga tubagezaho icyo twise inkuru ndende iba irimo amateka turaganira na Divine Ingabire atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kagarama kagari ka Kanserege umudugudu wa Kinunga arashaka nyirarume Yosefu burasanzwe yabuze mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi aburiri butari amaze kujyanwa mu kigo cy'abaskuti n'umuryango w'uwitwa Thomas Gakire wari wamuhishe.
Yibuze hagati muri Jenoside nko mu cyumweru cya gatatu gutyo bikiri bakiri butare hari mu Matyazo yari afite imyaka 9 ngo ariyo makuru ahagije mufiteho.
Ariko sayo ufite kuri uku kubura kwe na yahe byagenze gute niba yari butare ni kuva ryari mutongiye kumubona amakuru mufite na yahe.
Mama yambwiye ko muri Jenoside hagati igitangira urabona ko ibutari yatangiye kuri 21 nyuma kuri iyo tariki mama na musaza we bari bari ku mutante wawe kuri mukuru wa mama wabo yari afite umugabo witwa Gakwaya umugore yitwa Veneranda bari baragiye muri vakansi hanyuma icyo gihe batera muri Matyazo nirwo rugo bahereyeho bamaze kubatera mama na musaza we n'abandi bana babiri bo muri urwo rugo baca inyuma mu gikari barenguka hasigara Veneranda n'umugabo we bari bamaze iminsi baratwaye kumwe bazaga bagatwara abantu bakabakubita bagabagarura b'abagabo cyane cyane basigara muri urwo rugo mama na musaza we n'abana babiri barirukanka baca inyuma barahunga mama rero yakomeje guhungana na musaza we icyumweru kirashira mu cyumweru cya kabiri nibwo baje kubona umuryango w'ahandi hantu bitaga kwa Gakire bari bafite umusore witwa Gakire Thomas ko bari baziranye no kwa mama rero barabahisha barabarinda muri iyo minsi ariko biza kugera igihe nyuma y'ibyumweru nka bibiri bahaba mama yambwiye ko bageze aho nyine bagasaba ko abana b'abahungu bava mu ngo nyine bakaza bakabereka aho kwihisha.
Uwo muryango uvuga wabahishe wo kwa Gakire Thomas uracyatuye aho ngaho ibutare ubuhitwa mu Imuhanga uwo muryango barizwa he?
Uwo muryango wose wagiye muri Australia hariho Gakire Thomas aracyariho Kanyamurera Thierry aracyariho murumuna wabo witwa Karoli aracyariho bose baba muri Australia na mama wabo.
None se muri abo ngabo uvuga bo kwa Gakire uwo Karoli n'uwo Thierry baba bari kumwe na nyokorome Yosefu
cyangwa babahisha mama bari bafite bombi bari bafite mama na musaza we igihe kiza kugera ko batwara abana b'abahungu ngo batazaba basangana bakabica
ni nabwo Yosefu burasanzwe yajyanye nawe
umunsi nibwo gakire yajyanye Joseph aramujyana mu kigo cy'abatwite abwira mama ko yamushyize mu kigo cy'abandi bana b'abahungu ko nta kintu azaba naho ngaho mama mwiruka baramubwiye atari mu kigo bameze neza arumva hakurikiyeho guhunga gutatana aza kurokoka gutyo nabo barahunga birangira gutyo nta yandi makuru abonye naho ababarije nyuma bakamubwira ati twamusize mu kigo cy'abasikuti bagiye muri Congo bakajya mu makuru atandukanye ku buryo atamenya ahera
none se buretse gato none se bamusize mu kigo cy'abasikuti bavuga ko ariho hari umutekano ubwo bagiye hehe hari umutekano uruta uwo mu kigo cy'abasikuti
urumva bo bari bari mu muryango udahigwa rero igihe cyarageze ko uriya mugi ufatwa wa Butare ko inkotanyizo ufata bigeraho barahunga baravuga ati uko biri twamusize aha ubwo ibi bintu nibirangira uzagenda umurebe urumva bo bahungishije ubuzima bwabo ntago bagombaga no gukurikiranaga ari hehe cy'ingenzi nuko bumvaga bamushyize ahantu hari sefu
hanyuma hari amakuru mwigeze mumenya muyavanye muri icyo kigo cy'abasikuti ngoma yerekeranye na Yosefu burasanzwe
mama yigeze kugerayo nk'icyenda gatanu jenoside ikirangira bamubwira ko babajyanye muri Congo ariko yumva ntiyarishoboraga kujyayo nawe yari akiyuba kandi niwe wenyine wari usigaye ntabwo yigeze akurikirana ngo arenge aho ngaho
bajyanye muri Congo nande nindi bajyanye muri Congo n'abayobozi b'abasikuti mu Rwanda
abaturage babwiraga mama ko icyo kigo abantu bose bakibagamo babimuriye muri Congo ubwo urumva ni ubuyobozi bw'icyo kigo
ubuyobozi bw'abasikuti ingoma muri icyo gihe abana barukuye aho bari hirya no hino barazwi aho ngaho kwashakira biroroshye kugira ngo umuntu amenye amakuru ariko mbere y'uko tujya muri Congo cyane reka turebe no mu Rwanda nyuma ya jenoside nta gakuru nigeze mumenya hari abana bagiye muri Congo hari n'abagumye mu Rwanda mwebwe mu makuru mwagendaga mukusanya mama wawe uko yakubwiye nta nkuru yigeze amenya kuri musaza we
makuru ya nyuma nakubwiye aheruka ni ayo ngayo icyenda gatanu ku rugo urumva yasubiye yahise aza yimukira i Kigali ageze i Kigali yasubiraga hariya bagiye kwibuka urumva byari ibihe byo kwibuka nta muntu umwe yari azi Kigali ntabwo byari ibintu bigoye kuba yasubira i Butare ngo afateyo iminsi yicare abanze abaze amakuru neza kuko nawe ni yari akiri muri caje atarakira neza ko bibaye urumva sosiyete yakurikiyeho niyo kwibuka yumvise baragiye rero bumva bamwe banamucaga intege banagiye hanze bamwe abandi barapfuye urumva gushaka utaza uhera ni ikintu kigoye ku muntu uri kwiba kuri wenyine nta wundi muntu abwira ntucasha dushaka uyu muntu ayo niyo makuru ya nyuma aheruka
birumvikana none Divine uretse kujya gushakira mu kigo cy'i Butare cy'abasikuti nta handi hantu muri iyi myaka yose 29 ishize nta handi hantu mwashakishirije uretse hano ku ijwi rya Amerika
mama yagerageje kubaza uwo nguwo umwe muri uriya muryango ariwe uriya Gakire nta kindi kinigeze amusubiza kirinde cyamufasha gukurikirana ndetse kumubwira ko azamubariza ariko buriya banza atarabyitayeho gusa nta handi hantu mama yigeze abariza ngo yabone amakuru yamufasha
yamubwiraga ko azamubariza he
ntabwo yambwiraga detaye gusa aho namubarije se waramuvugishije yakubwiye ngo iki yambwiye ko yamwandikiye undi arabumbwira ati nzakubariza nta kindi nta kominikasiyo ndende bagiranaga ku buryo yakomeza agakurikirana ngo amusubize rero byose umuntu mutavugana niba umwandikiye akakubwira ati nzakubwira hasigaye ukwiye gutegereza
uwo Gakire niba ariwe wamuhungishije akamuvana iwe kubera ko yari amufite iwe ariko aza kumuvana iwe amujyana mu kigo cy'abasikuti ingoma musigaye we aragenda kuba avuga gusa ngo azamubwira nta makuru yandi ntabwo mwigeze mukomeza ngo mumuhatirize mumusabe kubaha amakuru kubera ko hari amakuru agomba kubafite
uko biri kose mama yarakomeje guhatiriza ageraho amugakira aramubwira ati mu mwanya koreta ndetse tuzavugane umunsi ugeze rero baravugana mama yumvise nta nubwo wigeze umenya abo bantu aho bagiye nta nubwo nyine wamenye basi niba basigaranye kuko biri kose ari umuntu ukomeye icyo gihe ugomba kuba ari uzi n'abantu babajyanye ndakira ngezabwira mama ko abo bantu uwo mwana Joseph yigeze kubonwa nyuma ya Jenoside 95 gutyo yararangiye tumubwira ko yigeze kumubonana n'uwitwa Jean Pierre nimba ari umuyobozi nimba ari umutekinisiye sinzi ikintu aricyo mama niko yambwiye gusa cyangwa ati uwo mwana yigeze kubonwa nyuma ya Jenoside urumva igihe cyo kwicika cyararangiye aho rero niwe mama yagize icyizere ko uwo muntu yaba akiriho niba yabonwe Jenoside yararangiye akabonanwa n'umuntu uko biri kose arahari
magingo ya ubu tuvugana tuzamushakira mu cy'igihugu
kugeza uyu munsi umuryango wabo bose uracyari muri Australia umwe muri bo turacyanavugana n'abantu beza urumva bahisha mama nta kibazo cyabo bari bafite rero kugeza uyu munsi abo bahungiye ntibakire
niba ariho ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho akubereye nyokorome ntabwo wamumenye ariko waramubwiwe ndagushimira ubwo rukundo wazanye uje kumushakisha utwaje ijambo mama wawe mubwire niba kumva niki ushaka kumubwira muri kanukanya ni wa munota w'urukundo ntanga mbere yo gusoza ikiganiro
mbere na mbere niba yaba ariho kandi akaba ari kumva iki kiganiro ni ukuri ikintu cya mbere yakumva ni uko abavandimwe babiri nta mahoro bafite kugeza uyu munsi ibyo bageraho byose nubwo duhari babyaye ba edwa bafite umuryango ariko hari ikintu kinini babura kuba batazi irengero rye kiyumva numva bindenga atari nanjye musaza wanjye direct ariko aho uri hose niba wumva umenye ko bashiki bawe babiri bameze nk'aho bagufitiye ideni kuba batazi aho uri batazi amaherezo yawe imana izadufashe yongere duhuze wongere wishimire ugire umunezero wuzuye urenze uwo bafite uyu munsi
Divine urakoze cyane ndizera kunyokurume akumva ariko cyane cyane ndasaba abantu bamubonye nshima abo bamuhishe Gakire Thomas wambiye yuko yarari kumwe na Thierry Kanyamura ndetse na Karoli abo bose bambwiye ko bari muri Australia urwo rukundo bagize rwo kugira ngo bamuhishe ndabasaba no kuza kugira ngo batubwire aho yaba aherereye niba bamuzi cyane cyane ubwo bamubonye inyuma ya Jenoside 95 uwo Jean Pierre niba yiyumva muri kano kanya akaba yarari kumwe n'uyu mwana uwo ni umugabo Joseph Burasanzwe nawe aze mu kiganiro atubwire kimwe n'abaskuti bari ingoma muri 94 bahunze bakajya muri Congo bakajya muri Rufuli na Ikatana abo ngabo nabo baze hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga batubwire kugira ngo twese dufatanye turebe ukuntu twafasha aba bavandimwe babuze umuvandimwe wabo Joseph Burasanzwe ndagushimiye rero Divine Ingabire kuba wizeye kino kiganiro Agasaro Kaburaga nkwifurije
yego nawe urakoze cyane ko mu mwanya wanjye w'umugisha
Agasaro Kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mudukurikira muri benshi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00120077 nongere nyisubiremo 00120077 naho ubutaha mwari kumwe na Venus Shimiyimana karabonetse